that's right, right from your heart, all things are possible. Only believe. Amen. Only believe. Only believe. All things. Amen. Possible.
Baba sezulwini siyakubonga ngenhlanhla yokusiholela lapha eBeaumont Texas futhi njengoba ngiqalaza kulabovu lande abasezitezi ngikhumbula izikhathi ngenkathi sasilapha ngaphambili nezinto ezinkulu owazenza akukho kungabaza abaningi balabo bantu bahlezi ngaphandle khona lapha kulobu busuku ukuba bungayithi da ngemizimba yabo igulayo bebengeke babe lapha kulobu busuku kodwa ukwenzile futhi balapha izinkumbulo eziningi ziyalibaleka konke kuyohamba kuyongena phakadeni nathi sikhulekela ukuthi uzosipha okukhulu ukuthululwa kukamoya sibusise kangekanye busisa lonke ibandla lonke ilunga futhi inkosi ikakhulukazi ibusisa umfowethu osemncane othandekayo lapha umfowethu Peregrine uphumela endaweni engaphambili ukuba azame ukuveza lokhu kwangathi abantu baleli dolobha elithandekayo bangabona umuzwa lensizwa enawo ngabantu lapha ukubalethe kuKristu emthandayo futhi uzama kungenisa yonke inkonzo abengacabanga ukuthi ibingakahle ayihlole ngezwi futhi ufune ukubona abantu besindisiwe Sisize baba imizamweni yethu njengoba sizinikela kuwe senzele inkonzo odumweni nasenkazimulweni kaNkulunkulu sikucela igameni lika Jesu amen manje sikhumbula nje ubusuku ngabunye manje letha omunye kange nawe noma yiya ucingweni bese utshela omunye bese utshela wonke umelusi lonke ibandla kunalabo ukuthi yini ngisho noma behluka ngithi inqobo nje uma ungangena udlale phansi uziphathe kahle futhi ube kahle sikuthokozela ngempela ukuba ube lapha Futhi manje letha iBhayibheli lakho letha ipensela uhlele phansi indikimba hamba ubafune ngaphandle ubahlole ngezwi futhi ubone ukuthi ngabe baqinisile noma cha yabo bese kuthi ke ungathathi isayense engeyakho yezenkolo kuthathe nje ngendlela iBhayibheli elilotshwe ngayo yabo izikhathi eziningi singathi lichaza lokho nako elikuchazayo uNkulunkulu akadingi umumushe uhumusha izwi lakhe yena yabo uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya lokho akudinga dinganga kuhunyushwa kwenzeka nje ngendlela asho ngayo wathi intombi iyokhulelwa futhi yakhulelwa lokho akudingi kuhunyushwa uNkulunkulu wethembise izinto ezithize zalonyaka okuzofezeka wakusho akudingi kuhunyushwa ke uNkulunkulu washo njalo futhi uyahumusha qobo lwakhe ngakho ke iBhayibheli lathi alihunyushwa ngumuntu ngokwakhe uNkulunkulu uhumusha izwi lakhe uqobo ngokuliqinisekisa Manje angazi noma besingasukuma yini sisafunde izwi lakhe encwadini yamaHebheru sasihlo sokuqala isizathu nginicela ukuba nime kusekuhlonishweni kwalelizwi Ngikholwa ukuthi izwi linguNkulunkulu ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade leyo yindikimba yendaba yemikhankaso yethu Ngakho ke uma sifunda ubuyena uqobo lwakhe obubhalwe baba yincwadi lapha kulelizwe siyama uma senza isithembiso sokuthobela iflag uma iflag lethu ledlula siyama ukuhlonipheni iflag lakithi isizwe sakithi sifanele sikwenze manje ke sifanele kakhulu kangakanani ukuma uma sifunda izwi likaNkulunkulu amaHebheru oqala elokuqala kuye kwelesithathu njengoba sifunda uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana yakhe ayimise ibe yindlalifa yakho phezu konke owadala ngayo futhi amazwe
the brightness of his glory.
Yona ethi phakathi ingukubengezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi lamandla ayo isiyenzile ukuhlanzwa kwezono zethu yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Asikuleke bangaki manje namakhanda ethu ekhotheme nezinhliziyo abangathanda ukukhunjula emkhulekweni ukuthi ngalomhlangano ndawo uNkulunkulu uzenipha isicelo senu na phakamisa isandla sakho nje inkosi iyasibona isandla sakho.
Our heavenly Father, so far as my
Baba wethu esezulwini, ngangokubona kwamehlo ami omuntu kube nesinyokotho esiphelele sezandla, impela isambulo sikamfuthi green nesifiso sami sokuza besiqinisile. Manje baba baphe isifiso sabo ngokwezwi lakho nesithembiso sakho sibanikela kuwe futhi kwangathi izimpilo zethu zingafanelana kakhulu nezwi ukuthi izwi lizoba yinyama phakathi kwethu futhi lizonika abantu ukukholwa ukuba bakhiphe kwi-akhawunti yabo ezulwini uJesu abalungisela yona kudala ngezono zabo nokugula njengoba besendleleni. Sibusise manje siyakhuleka njengoba silinda kuwe ukuba wembule kithi izwi lakho futhi ulenze inyama phakathi kwethu ngokuba sikucele egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Manje ngingathanda uma nje beningazama ukuba ningabenisa yaluza kunaloko ebeningenzeka nisize ngiqonde ukusukuma futhi nihambe kuze kube ingabashumi amane nanhlanu elandelayo imizuzu ingabashumi amahlanu into efana naleyo. Manje istre into iloku sifuna kwazi ukuthi yini iqiniso nalelo yilona qiniso kuphela engilaziyo iBhayibheli. Manje uNkulunkulu uzokwehlulela izwe ngolungisuku siyakukholwa lokho futhi ngamunye wethu esifayo uzoletha ubukhoneni bakhe ukuba ayihlulelwe. Nginamanothi ambalwa abhale akhishelwa lapha nemibhalo engifuna ukubhekisela kuye emizuzwini embalwa. Manje kumlani ukuba bengingabuza kulobu busuku ngabe likhona ikatolika lapha na? Yebo, bebengasho futhi mhlambe awu uNkulunkulu yolehlulela ngani izwe na? Bebengathi ibandla lekatolika kodwa ke bengingaphendula ngithi liphi lona ibandla elikatolika na? Awavumelani kunenqaba yokungavumelani omunye uyiRoma nomunye uyiGreki nebandla lomthetho kanjalo njalo sinenqaba. Kuba bengingathi Methodist ibizosukuma ithi uyolehlulela ngebandla leMethodist. Awu uma lokho kunjalo khona ke iBaptist ayinathuba futhi uma belehlulela ngeBaptist khona ke iMethodist ayinathuba. Ngoba kumbulani okukodwa okuncane ukucashunwa ngokungesikho kwezwi elilodwa hayi konke nje hayi konke kwevesi elilodwa okukodwa nje okuncinyane kokulikholwa ngokungesikho izwi wabangela konke ukufa konke ukugula lonke usizi lowo kwakungu-Eva ensimini yase-Edeni. Manje uma konke lokhu kwabiza lokho ngenenekazi elilodwe nje lilikhonda ngokungesikho izwi alikwenzanga ngamabomi ladukiswa ibhayibheli lasho ladukiswa ngezwi kwabangela konke lokhu. Kodwa ke wena nami asibuyeli emuva nanoma yini engaphansi kwalo lonke izwi. Manje ngiyakholwa iBhayibheli lithi akayi kukwenza angikholwa ukuthi uNkulunkulu uyokwehlulela izwe ngebandla lePentecostal ngeMethodist iBaptist noma iKatolika iyolehlulela ngoJesu Kristu washo njalo.
NoKristu
uyize ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu onguyena izolo namuhla naphakade. Yonke into iphakade likhulu, iphakade yalizange liqale futhi yalisoze laphela. Ngakho-ke kulona omkhulu uphakade kwakuyizingxenye zikahlamtheki ukuba ngubaba, ukuba yindodana, ukuba ngumsindisi, ukuba ngumphilisi nazo zonke lezi zinto yayikuye futhi into kuphela eyenzeka manje ngokuveza ubaba lezingxenye zakhe ezingahlonzeki yilokho kuphela. Manje amagama ethu afaka encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe, futhi nxa izwi lishaya lokho uma kuyinoma yikuphi ukukhanya okumiselwe ukuphila, uJesu wathi akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonzi, nakho konke ubaba wami angiphe khona kuyakuza kimi. Ngakho niyabo yizwi njalo njalo, izwi izwi. Manje ngifuna ukukhuluma kulobo busuku phezu kwendaba ngidonsa engqikithini ephuma kule ndikimba esiyifundayo. UNkulunkulu ukhonjwa ngezimilo zakhe. Manje cishe impela yonke into esiyitholayo ingakhonjwa ngezimilo zayo. Manje siyaqaphela njengasempilweni yesilwane, thatha njengasempilweni yenyoni. Manje thatha njenge inyoni yelohama efana nesiqophamuthi, uma indiza nenyoni etshekeza kakhulu zibukeka zifana kakhulu impela, kodwa izimilo sesimo senyoni yelohama iqakuzisa amaphiko ayo bese iqathaka bese ke yehla inyuka yehle yenyuka. Leso yisimilo sesimo simo. Uma uqaphela inyoni etshekeza kakhulu indiza kakhulu okwequlu lezinyosi. Bekisisa isigwaca uma siphuma ipopwaye nje ukuthi sindiza kanjani. Bekisisa isigwaca igampelo uma siphuma. Nina abazingeli niyabo kunokwehluka. Bekisisani inyoni iJack Snipe nenyoni iWilson Snipe. Isimilo sesimo sinquma ukuthi iyini. Imvu enkulu imi engeleni uma ifulathele ingxenye yangemuva yesinqe imhlophe yenye ingxenye impunga. Uma ubungazazi izimilo zezimo zaleyo mvu bekungaba yinyamazane idiye. Niyabo niyabo, ufanele wazi izimilo zezimo zazo kubona ukuthi yini nokuthi yini engesiyo. Izinto eziningi ebezingaqhubeka ekunitsheleni ngempilo yesilwane. Manje ke sethele empilweni yomuntu izimilo zezimo phakathi kwesilisa nowesifazane kunomehluko, bobabili bayizidalwa esingumuntu, kodwa izimilo zezimo zobulili obubili ziyabubonisa. Ngakifunda ngesinye isikhathi esedlule ngenye yezinkinga eyabekwa ekuvivinyweni kukaSolomoni indlovukazi ukuthi yayinabanye besifazane ababegqoke njengabesilisa. USolomoni wayenabo ukuba bahambe futhi benze izinto ezimbalwa ngokushesha. Wathi labo ngabesifazane, niyabo, ngenxa yokuthi wakwazi ukubona ngendlela ababenza ngayo ukuthi izimilo zezimo zabo kwakungabesifazane, kunokuthize ngakho ukuthi ungeke kufihla ngowesifazane ngoba isimilo sesimo sakhe siyamkhomba ukuthi ngowesifazane. Ufana nje nezandla zokudla nezandla zokunxele kubantu, bobabili bangabantu. Bhekisisa nomunye wabo uyisikudla nomunye uyisinxele. Bhekisisa indlela izimilo zezimo zabo ziyababonisa. Ungabone noma ngabe bayisikudla noma bangamanxele noma cha, yabo, nokho bobabili banezandla zombili. Izandla zibukeka zifana impela nje, zifana impela nje. Ingahle ngikhathaze into elayithize lapha. UJesu washo kuMathewu isahluko semashumi amabili nane ukuthi ngezinsuku zokugcina imimoya emibili yosondelana kakhulu ndawonye liyoze idukise labakhethiweyo impela uma kunokwenzeka. Manje lokho kufana nje nokubuka isandla sokudla nezandla zonxele, zombili zinezithupha iminwe izinzipho ocicane iminwe ephakathi lendawo kanjalo njalo. Inkomba yonke iminwe ehlukene yona yomibili imilobo yezithupha, kuphela owodwa nje uphenduke ngeke indlela nomunye. Okubili ngumlobo ofanayo wenziwe ngendlela efanayo, imilobo yezithupha yonke into ifana ngokufana ncimishi, umehluko kuphela isimilo sesimo saso. Isinye isandla sokuncele nesinye isandla sokudla, yilowo kuphela umehluko. Futhi nje leyo indlela imimoya eyomba ngayo ngosuku lokugcina, iyo isimilo sesimo nje sawo siyobonisa ukuthi ngabo kaNkulunkulu noma cha, omunye wayo uyoba ngoqinisileyo nomunye uyoba ngonephutha. Uyokwazi kuphela ngesimilo sesimo sikaNkulunkulu ngokuphelele nje uyofanele ube ngaleyo ndlela. Kona isandla sokudla besingathi siqinisile nesandla sokuncele besinephutha, yebo, noma ngapha nangapha esinye sazo zinqunywa ngezimilo zezimo zazo, kuphela ungasazi ngesimilo sesimo sazo. Njengoba uIsrayeli wayesohambweni lwakhe ekhuphuka ephuma eGibhithe, manje uNkulunkulu waye noIsrayeli wayebakhombise isibonakaliso esikhulu ezansi lapho, wathumela umprofethi kubo wayesekhomba izwi lakhe elilotshiwe. futhi lapho ebakhubula sibhekisisa izimilo zezimo zakhe ukuthi wahlangana kanjani noMose izinto azenza futhi kokwakhe umkhwaqo onyukayo beza kwesinye isizwe okwakungumowabi nabakamowabi baba yizizwe sikhulu manje hayi uMedeni Ntobo lowo kwakungabantwana bamadodakazi kaLothi futhi babengamakholwa manje bhekisisani izizwe ezimbili esinye sazo siyizizwe esaziswayo esinye sazo singumgongobali nje
They come to the place that
futhi manje zifika endaweni ukuthi lesi sizwe esikhulu sakwaMowabi silele ngokuqonde ngqo emceni wendlela yabo yomsebenzi ukuye ezweni elithenjisiwe manje babe ne bukani izizwe ezimbili ngasinye sazo sasinomprofeti umunye wabo kwakunguthisha omkhulu nomprofeti uBalami umunye kwakunguMose manje uBalami wehla evela ukuqalekisa uIsrayeli futhi kabilani bobabili babengabaqavile uqobo umprofeti abaqavile abavela kuBhalami wathi ngakheleli ama-altare ayisikhombisa leyo inombolo kaNkulunkulu impela futhi wanikela phezu kwe-altare ngalinye umhlatshelo ohlanzekile inkunzi okungumhlatshelo ofana impela ababenawo ezansi ikamu lika-israyeli wayesethi phezu kwe-altare ngalinye futhi linikele ngenqama ikhuluma ngokufika kukakristu futhi ezansi kwe-israyeli banikela ngomhlatshelo ofanayo ama-altare afanayo uNkulunkulu ofanayo kodwa omunye wabo wayenephutha nomunye wayeqinisile futhi manje indlela kuphela owawungabona ngayo ukuthi kwakuyimuphi uma sekufika ngokuqavile ezwini bobabili babeqinisile
but you see one his motives is wrong he was trying to cut off his brother
kodwa niyabo yedwa izinjongo zakhe yayinephutha wayezama ukunquma umfowabo emqeni wesithembiso uNkulunkulu wayemnike zona enyinto oyedwa umprofeti kaBhalamu wayengoqavile kodwa umprofeti uMose wakhonjwa ngezimilo zezimo zikaNkulunkulu
There was a pillar of fire.
Kwakunensika yomlilo ukukhanya okungaphezulu kwemvelo kuleyo ngaphezulu kwabo futhi kwakunokugula ukuphiliswa ekamu labo uNkulunkulu ongaphezulu kwemvelo khombisa izibonakaliso ezingaphezulu kwemvelo futhi babehlala nezi impela lesithembiso uNkulunkulu anilika uAbraham emuva ngesikhathi lapho zombili izizwe ziqala Kodwa manje uMose wayenezithembiso zika-Abraham eyezweni elithenjisiwe uBhalami naye umprofeti wenkosi emi ezansi lapho futhi indlela kuphela owawungakhomba ngayo hayi ngokufundisa kwabo kuqavile kodwa ngesimilo sesimo sikaNkulunkulu ngakolo mzinde wenhlokomo yephimbo lenkosi ezansi lapha no-Israyeli ukubuyisana kwase kusebenza inyoka yethusi idwala elishayiwe noNkulunkulu wayenabo komba yena uqombe kukhanyeni okungaphezu kwemvelo futhi ephilisa ukugula kwabo nezifo lapho beqhubeka izimilo zezimo zafakazisa ukuthi wayeyini ehlala emqeni wezi lalowo nyaka lo nyaka ababephila kuwo izimilo zezimo zikaNkulunkulu zamkhomba yena uqobo enomose Yebo izimilo zezimo zikaNkulunkulu zakhonjwa noMose insika yomlilo ukubuyisana kusebenza elingaphezulu kwemvelo idwala elashawayo futhi futhi inyoka yethu sikhuluma ngokuphilizwa kwase kuthi ke futhi babe semqeni womsebenzi wezithembiso sikaNkulunkulu
Again God's characteristics
futhi izimilo zezimo zikaNkulunkulu asisikho kwemvelo isimilo sesimo sikaNkulunkulu singaphezulu kwemvelo ngoba ungumthali ungaphezulu kwemvelo futhi uma izimilo sesimo sikaNkulunkulu siqala ukuziveza obala kungokungetshelekile kakhulu ukucabangela kwesimoteni ukuthi ubaphosa basuka emqeni bangekuqonde nokho akadedi neze sithembisweni sakhe uNkulunkulu kuyo yonke iminyaka ngishilo wabele izwi
let's just take for instance one
Ngesichaje nje sibonelo yedwa kwakukhona uJoseph umyeni kaMaria futhi manje wayethembisene nalentombi futhi babezoshada kodwa manje ke bengakahlangani wafunyana enomntwana kamoya ungcwele Manje sonke siyakukholwa lokho uma singamaKristu sifanele sikukholwe ukuze sibe ngumKristu lelo yiBhayibheli nifanele nilikholwe lonke izwi eBhayibhelini ukuba ngumKristu manje ngoba uma umoya ungcwele uphakathi lapha uyocizelela lonke izwi naso sonke isithembiso ngoAmen Ngoba manje uJoseph wayengumuntu olungileyo wayengumuntu ozilungele futhi akungabazeki ukuthi uMaria wayemtshelile ngokuvakasha kukaGabriel nokuthi wayezosibekelwa kanjani ngomoya ongcwele futhi wayezokhulela futhi azale indodana negama layo lalizothiwa kuJesu Ukuthi kufanele ukuthi wakusha kanjani lokho kuJosefa noJosefa wayebuka amehlo akhe amakhulu ansundu futhi wayebubona ubuqotho bawo futhi wayefuna ukukholwa lokho wayefuna ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakhe lokho kwakungokungetshayelekile kakhulu futhi wayefuna ukumlahla ngaseze Manje umuntu eqotho kuphe uNkulunkulu uyokwenza indlela ethize ukukhombisa lo muntu ukuthi kuyiqiniso ubophezelekile uma uqotho uma ulibona futhi usuke kulo kona ke uzokwehlulelwa kodwa uma uqotho futhi ubona iqiniso Manje uJoseph nje wayezimisele wathi akwetshelekile kakhulu yilendlela namhlanje ukuthi abantu amadoda alungileyo amadoda akahle amadoda enesimilo sihle abefundisi abakahle abaningi babo abaphrizi kanjalo njalo bangamadoda alungileyo Kodwa kuqinisekiswa kungaphezu kwemvelo kwesithembiso salolu suku asetshayelekile kakhulu siba ntshinga sibasuse esilinganisweni sabo siyakwenza lokho ngoba kungukuveza obale isimilo sesimo sikaNkulunkulu Manje uJoseph umyeni wakhe kumuntu olungileyo engathanda ukumtshela ihlazo akakwazanga ukukukholwa wazama ukukukholwa kodwa esazindla ngalezi zinto iNkosi yeNkosi yakhuluma kuye futhi yamtshela Manje akadingi njalo ukuba adingeke ukuba akhulume ngephupho angaze bulayele uqobo kuwe ngezwi futhi akukhombisa ukuthi liqinisile uma uqotha ngokwenele ukubuka kulo futhi ubone ukuthi ngabe yisimilo sesimo sikaNkulunkulu yini esiziveza sona ubala kodwa njalo ngakho konke ukuzwana nezwi elitshenjisiwe Futhi enye into izwi likaNkulunkulu njalo liyakuqondisa ukweduka liyakukhona lokho na izwi liyakuxazulula nxa uNkulunkulu eqinisekisa lelozi uyakuxazulula manje ake siyokubona nje emqondweni wami engijanda ukucabanga asizi ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu ngoba sifuna ukukhulekela abanye abagulayo ake sibone ngathi uJesu eyizwi babe lathi wayeyizwi sonke siyavuma melana naloko ukuthi wayizwe qabelani ngekathi yena eminyaka ishumi nambili ubudala manje asinakho ukuqoshwe banzi ngaye esikoleni kodwa umfanyana oneminyaka ishumi nambili ubudala ethi akabe mude kangaka bona umzali wakhe uMaria noJosefa benyukele ethempelini ukubenyukela ukuyokhonza ngepasika Kuthi bese phezulu lapho baqala kubuyela ekhaya emva kwePasika babe nohambo lezinsuku ezintathu futhi abamfumananga ndawo uJesu futhi kuthileni bamfumane emva kwezinsuku ezintathu bemcinga eThempelini ephikisana ningezwe likaNkulunkulu nalawo malunga amadala Futhi lalelani uMaria manje manje kubantu abamthatha ngokuthi uNkulunkulu wazi bukani yabo owesifazane wadukiswa ukuqaleni futhi impekisizeni lapha uma ningazange nikuqaphele impekisizani lokho wathi uyihlo nami besikufuna ngezinyembezi Qaphelani walahla ubufakazi phambi kwalabo baPristu afakaza ngabo wathi wayekhuleliswa ngumoya ongcwele futhi lapha wabiza uJosefa ngobaba wakhe Manje phekisizani lo mfana oneminyaka eyishumi nambili kudala eyizwi lalelo hora wayeyizwi litshenjiselwe lelo hora uMesiya ecotshiweyo phekisizani ukuthi wathini nazi yini ukuthi kumelwe kuba ngibe semsebenzini kababa wami na yizwi liqondisa kweduka Niyabo longaphezulu kavelo umntwana oneminyaka eyishumi nambili budala ngicabanga ukuthi uJesu wakuqonda akusho kodwa wayeyizwi nezwi liqondisa kweduka niyabo waqondisa umama wakhe futhi wamsola ngokusho njalo manje ukuba kwakukade kungumsebenzi kababa wakhe wayeyobe ekade nobaba wakhe ukuba uJosefa wayengubaba wakhe Kodwa neboye nayitabuke wonke futhi exhuphuma njengoba wayenjalo uyeva futhi ethenyekile ngani wathi uyihlo nami besikufuna ngezinyembezi wathi nazi yini ukuthi ngimelwe ngibe sebenzini kababa wami na niyabona ukuthi izwi liqondisa kanjani liqondisa kwetuka Sathane wenze iphutha ngenkathi ezama kulinga uJesu kodwa ubuye nezwi lakhe uqobo wayesemehlula ngezwi
God, the Bible said here in sundry times.
Ngulunguli bebeli lasho lapha endulo. Nange zikhathi eziningi wazikhomba yena uqobo kuba prophet bakhe. Wakhuluma kokhokho ngaba prophet. Manje ekhombisa isimilo sesimo sakhe sokuzikhomba yena uqobo. Yabo kumuntu wakhuluma kuba prophet. Baprofeti imibono yabo eqinisekisiwe kwakuyisimilo sesimo sikaNkulunkulu esenziwe saziwa ngombono womprofeti. Manje akukho muntu ongasazombona, ayikho indlela yokukwenza. Kungaphezu kamvele, kuyinto obonayo ukuthi ibiyini, ukuthi iyini, nokuthi izoba yini. Naleyo kwakuyindlela kaNkulunkulu yokuthuma umuntu owakhuluma lezo zinto futhi wakhombisa izinto eziyofezeka. Hayi nje kuye ubusuku, njalo ubusuku, ngaso sonke isikhathi, yonke into ayisho yayiba ngephelele nenkosi, yayidingeka ibe yizwi lenkosi. Ngalokho iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphenduka, ungeke wenza amehlo akho abensundu uma ehlatsa sibhakabhaka, ungeke wazenza ube ngamafitha ezithupho uma kuphela ungamafitha amane. Ngubani? Ongalekela ebuteni bakhe inkalo ibenye ngokukhathazeka na thina siloko sobabili esiyikho ngomusa kaNkulunkulu manje iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphenduka laba baprofeti bazalo bengabaprofeti uMose wazala ngumntana omuhle uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu kusukela ngaphambi kokusekela kwezwe ingxenye engahlukaniseki kaNkulunkulu Jeremiah, Jimmy Nambili, Miyaga enga makulu ezikhombisa, neshumi nambili, ngikholwa ukuthi kwakuyiyo, engakazalwa, wayeyizwi loyedwa, qabo ngexolisa, wabekwa umprofethi ezizweni, futhi wangcweliswa ezizalweni zikanina, futhi wabekwa umprofethi ezizweni. Johana ubhaptiza, ngicabanga ngaye, kuyiminyaka engamakhulu ezikhombisa, neshumi nambili, engakazalwa, wayeyizwi lomemeza ihlane. Niyabonga uNkulunkulu ebeka uthuma umuntu athathe izwi lalowo nyaka kodwa manje ngaphambi kokuba ukwazi ukukholwa lelo zwi lalowo nyaka uzikhomba yena uqobo esimilweni sesimo sakhe niyabo ngokwazi ngombono washo izinto ezazizokwenzeka futhi kuyenzeka noNkulunkulu wathi uma lokho kwenzeka khona ke uyakholwa ukuthi unokuhunyushwa kwezwi ngoba izwi lenkosi liza kulo muntu nezincwadi zakhe ezingichazayo khonjwa ngokuba ngumboni ethesamenteni elidala nje ngokucace bha izimilo zezimo zakhe siyakhonjwa saziswe izimilo zezimo zakhe Manje kwaba kanjalo ukuthi uNkulunkulu wasebenza kanjani endulo iBhayibheli lathi ngezindlela eziningi wakhuluma kokhokho ngabaprofeti kodwa ngalona imihla yokugcina ngoJesu Kristu indodana yakhe uyakhuluma Manje uJesu wathi kuJohane weshumi amashumi amathathu besikhombisa uma ngingeza imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa yebo bathi wena ungumuntu futhi uzenza uNkulunkulu Wathi uma ngingeza imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa manje wathi uJohane wayengoqhamile nokukhanya okukhanyayo wena umkhulu uyathanda kuhambe kukhanyeni kwakhe kwesikashana
Now John said I must go out he must increase he was the light
Manje uJohane wathi ngimele ngiphume umele akhule wayengukukhanya kwezwe ngoba wayengeliqinisekisiwe izwi elikhonjiwe elenziwe inyama nebo wayengukuNkulunkulu unathi Abaprofeti babenguNkulunkulu enabo uJesu washo njalo wathi uma nibiza labo izwi likaNkulunkulu eleza kubo ngoNkulunkulu ningangilahla kanjani mina uma ngithi ngindodala kaNkulunkulu na niyabo Ngakho lapho izwi likhulunywe nguNkulunkulu lingeliqinisekisiweyo kodwa ke lowo nguNkulunkulu ezaziza ngesimilo sesimo sakhe ecwalize izwi lakhe alidingi kuhunyushwa selivele lihunyushiwe qobolwalo liyafakazisa ukuthi liyini
Yefana nje njengoba athi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya udinga kuba uthi awu bakuchaza ukuthi lo kona kuyachaza nje nako lokho kuyakufakazisa sekuvele kuyafezeka manje uJesu washo ukuthi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami noma ngabe ngemazi uma ngingenazo izimilo zasimo sikababa wami ningakukholwa Ikhombe isimilo sami, ukuthi ngingubani, uma ningenakungikholwa, khona ke kholwani inkomba uNkulunkulu ayinikezile, uma ngingakwenzi, uma isimilo sami singakhombi isikhundla sami, khona ke ningazikholwa izisho zami, yebo, niyakuthola kulobu busuku na, bangaki obukholwayo, phakamisa izandla sakho, yebo? Uma isimilo sami singakukhombi engizisho ukuthi ngiyiko kwasho uJesu khona ke kholwani uma ningenakungikholwa ngani nje kholwani inkomba yesimilo engiyiso uJohane ishumi nane ukholwa uJesu wathi yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza manje bukani ukholwa yimi ikholwa leliqiniso imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza Qabelani ngamunye amazwi njengalokhu ukholwa yimi uyokhonjwa ngesimilo sesimo sami imisebenzi manje yilokho akwenza wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa khona ke ningangikholwa nobaba wakhuluma kubaprofeti nalokho ngokuyisimilo sesimo sabo inkomba yayikanjalo nangoJesu futhi wakwethembisa kuye okholwayo Izimilo zezimo zami ziyokwenza kuye njengoba nje senza kimi futhi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa kodwa uma ngenzi imisebenzi futhi ningenaki ngikholwa khona ke kholwani imisebenzi ngoba kukhulunywe ngayo ifanele wathi dlalani imibhalo ngokuba nithi kuyo nicabanga ukuthi ninokuphila kuphakade futhi yona nitshela ukuthi ngingubani lokho ngokubuJesu yebo uNkulunkulu yabonakala izo ezibonisa yena uqobo yafakaza ukuthi ngingubani lokho kwenza amaPhero oqala elokuqala manje uNkulunkulu endulo wakhuluma ngabaprofeti ngokucacile ekhomba isimilo sesimo manje sokuvuka kwendodana yakhe uNkulunkulu wakhuluma ngabaprofeti ngaleyo ngathi ngendodana yakhe manje uNkulunkulu ongaguqulekiyo isimilo sesimo sifanayo imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza uNkulunkulu waziwa ngesimilo sesimo sakhe esikhonjiweyo wazi kanjalo-ke wena uthi hawu ngikutshela lokhu siculeleli senza lokhu futhi siyenza lokho akusike ngikhuluma ngakho ngikhuluma ngezwi libonakaliswa futhi likhomba ngalo izimilo zezimo zezwi elitshenjiselwe unyaka labo bafarisi babelazi lelo bhayibheli kahle njenganoma ubani kangcono kunanoma yimuphi wethu befundisi basesontweni sazi elethu namhlanje babefanele baphile ngalo ukhokho kakhokho wabo babengabapristi babelitedisha emini nobusuku futhi behluleka ukubona leloze likhonjiwe Namhlanje uLuther wathi ngenkathi ukholo usunawo Methodist ithi ngenkathi umemeza usunawo Pentecostal yathi ngenkathi ukhuluma ngezilimi wawusunawo sithela ukuthi konke lokho kuyiphutha Bange babo bathi izithelo sikamoya sinawo futhi kuyiphutha ubufakazi bubonakalayo kuphela ngokuthi kungenkathi kuqinisekiswa ngenkathi uNkulunkulu uqobo lwakhe zikhomba yena uqobo ezwini litshanjisiwe lehora nakho Ubani owayene zithela kakhulu zikamoya kunalabo uhlobo lwabapriesti abadala besoka abantwana futhi bababusisa naye yonke enye into na futhi nangu lofo uJesu wayekhona ufika ngapha wakhahlela wakumbuqela amablocks omhlatshelo wababuka ngokuthukuthela wabashaya wabajaha wabakhipha akukho nkomba yalutho Umbhalo uyinkomba yakhe wayengena egadi lihlanganyelo wayengekho enhlanganweni kodwa uNkulunkulu wakhuluma ngaye leyo kwakuyinkomba yakhe le inkomba engakaqabuka uNkulunkulu kunoma yiliphi ihora inkomba yakhe kuyilokho-ke imibhalo othenjisiwe wenziwe wakhonjwa isimilo sesimo sesithembiso esinguNkulunkulu noNkulunkulu yezwi nesimilo sesimo saleso sithembiso sikhonjwa lokho kwenza ikholwa uJesu asho njalo nalokho kuye kuxazulula amen Qaphelani manje siyajola izimilo zezimozi yemkhomba uma wathi uma singakwenzi kodwa ke ningangikholwa manje uJesu wakhuluma ukuthi kwakuyo umkhomba futhi manje kumbulani ukuthi ngale mihla lemihla ekugcina kwasho amaHebheru okuqala lokuqala uNkulunkulu endulo nangezindlela eziningi wakhuluma kokhokho ngabaprofeti ngalomuhla wokugcina ukhulume kithi ngendodana yakhe uJesu Kristu. Niyabona inkomba kaNkulunkulu uqobo lwakhe yabonakaliswa ngendlela yokwenza efanayo njengoba enza esikhathini esingaphambili esebenzisa izimilo zesimo sakhe ezifanayo. Amen. Qabelana mhebheru washumi nantathu isishiyagalombili athi uyena izolo endulo namhlanje naphakade uyafana indlela yakhe yakwenza efanayo indlela yakhe efanayo izimilo zesimo sakhe ezifanayo yonke into iyafana uNkulunkulu uNkulunkulu ongaguquletiya ngeke neze asuka kuleso similo sesimo kunokuba angasuka emyalweni wakhe. Uyilokho-ke uyizwi uyizwi lehora uyizwi ngenkathi edala izwe lelo kwakuyizwi ngenkathi edala umuntu lelo kwakuyizwi izingxenye zakhe ezingehlonseki ngenkathi edala uKristu lowo kwakunguNkulunkulu u-Emanueli futhi ngenkathi emenza umsindisi lokho kwakuyizingxenye zakhe ezingehlukaniseki. Ngenkathi emenza umphilisi lokho kwakuyizingxenye zakhe ezingehlonseki niyabo yizwi njalo likhonjwa izwi elikhonjwe ngezimilo zesimo sikaNkulunkulu. Qaphelani indlela yokwenza uhlala eyenza njalo akaguquki neze. Bukani amatende amathathu afika ku-Abrahama ehleze eminyango yetende lakhe ngalolo suku sizombuka lapho imizuzu embalwa wayefikile wayebizelwe ngaphandle kwezwe lasekhaya lidea lamakhaleti nomuzi wase-Uri wayekade khishwe emzini kubo imiyalo kaNkulunkulu ukuthi azehlukanise nakho konke ukungakholwa. Leso izimilo zesimo sokuqala sikaNkulunkulu zehlukanise nokungakholwa uma ibiza umuntu futhi umnika into ngokoqobo engenakwenzeka zenhlobo emqondweni wokwemvelo ukuyikhola. Wathi Abrahama okwakho wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu noSara wayenamashumi ayisithupha nanhlanu. Bona lowo kwakungudade wabo wafa babehlale ndawonye yonke le minyaka bengenabantwana. Wathi ngizonipha indodana kuSara futhi izoba khona ngayo ngizokwenza uyise wezinye zweziningi. Manje wakukholwa isikhathi sedlule kungekho shintsho kuSara niyabo wayesedlule onyakeni wayesedlule ekuyeni yesikhathini iminyaka kamashumi ayisithupha nanhlanu wayesevele esesedlule leso sikhathi. U-Abrahama enamashumi ayisikhombisa nanhlanu umzimba wakhe uzufana nofile isizalo sakhe sasesifana nesifile. Kodwa u-Abrahama kangabazanga neze ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa waqhubeka nokukholwa ngoba uNkulunkulu wakusho futhi waqiniseka uma uNkulunkulu akusho izimilo zezimo zakhe ziyoveza lokho akusho. Manje sifanele ukuba ngabantwana baka-Abrahama inzalo ka-Abrahama kuqhubeke kuqhubeke iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yedlula akukho mehluko kuSara akukho lutho kuphela wayesemdala eseqothile naye unjalo futhi kodwa u-Abrahama wayesalokhu ekukholwa. Futhi kwelikusuke ngenkathi uNkulunkulu esebonile ukuthi inceku yakhe yayizimisela ukuba isibonelo sabantu banamhlanje futhi ngayo wayezobusisa izizwe ngokunye ukuza okushisayo cishe ngalashumi ngqo amadoda amathathu ayeza enyukela kuye akhuluma kuye futhi wawamema ukuba angene ukuba ahlale phansi. Kwakukhona okuthize ngawo okwakubonakala kwehlukile kumuntu izinto zakomoya ziqondwa ngezinto zakomoya. Qaphelani futhi ayenyuka ayesehlala phansi u-Abrahama wawabuka ngaphezulu wathi Nkosi yami ufanele enze njani na mabili awo ehla ayeseshumayela ayesedoma okungubufakazi besiboteni namhlanje nazo izigaba zakho zabantu ezintathu isodoma nebandla ezansi esodoma u-Abrahama okhethiweyo angeke esodoma izithunywa ezimbili uBilly Graham osimoteni nokhumbulani kwizithunywa zonke kulo ibandla akangazi abekhona umuntu owake waphuma kulelo bandla eliyilo ngegama phandle lapho igama lakhe ligcina HAM ngaphambili kube ngufini uSenki uNox uCalvin kanjalo njalo uBilly Sunday nayo yonke enye into kodwa akukaze kube nguGRAHAM noma eligcine ngoHAM ukuchaza uyise wezizwe. Lapho hotela lapho shumayela bukani hora namba abazenzisi abangakholwayo namakholwa lamadoda abathathu afika amabili awo ehlele emzini uPhilipheme wasimoteni noOra Roberts ezansi phakathi kwabantu neshumayela ukuhleleka uJesu wabhekisela kukho qabelana okethiwe wayeza ehlezi ngaphandle enhle lapha u-Abrahama neqembu lakhe futhi ngenkathi le ndoda eyahlala no-Abrahama ibhekisiseni yaveza ubala isimilo sesimo sikankulunkulu ngokuba yathi uphi uSara na igama lakhe lalingusarayi ngakuthange manje selingusara S-A-R-A yathi Abrahama hayi Abrahama Abrahama uphi umkakho uSara na wathi usethendeni emva kwakho yathi ngizokuvakashela wayeseyilalela-ke u-Abrahama leyo nkulumo ngizokuvakashela ngesikhathi sokuphila nosara wahleka njengoba kwakunjalo ngaphakathi kuye uqobo wayesethi mina sengindala nenkosi yami isindala ukuthi sizoba njengabulo futhi njengabesilisa besifazane abasebashana mayelana nobudlelwane bobuntu mhlampe sekwedlula iminyaka eminingi mina wahleka nendoda ibuka u-Abrahama uSara esethendene emva kwayo yathi uhlekelele uSara esho lezi zinto zingaba kanjani na yazikhomba yena uqobo
Abraham,
wayibiza ngo-Elohim manje noma ubani wenu bafundi bebhayibheli niyakwazi lokho u-Elohim unkulunkulu onele konke nebo ekhonjwe emzimbeni womuntu owayedla inyama yejolo ebuza ubizo eluvele enkomazini futhi edla isinkwe nebhotela u-Elohim wakhomba izimilo zezimo zikankulunkulu no-Abrahama wambiza ngonkulunkulu ini wakhonjwa u-Elohim uJesu wathi kuLuka isahluko seshumi nesikhombisa lapho ngemihla yokugcina uNkulunkulu endulo ekhuluma ngabaprofethi ngemihla yokugcina ngendodana yakhe manje bhekisisani wathi ngesikhathi lapho indodana yomuntu yembulwa bhekisisani yembulwa yaziwa ngalolo imihla yokugcina ngaphambi kwesikhathi sokuphela lapho indoda lomuntu yembulwa lokhu ukuhleleka kwaseSodoma kuyobuya futhi njengoba kwenzeka ngemihla yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendoda lomuntu lapho yembulwa yaziswa ebandleni kwabakhethiwe hhayi eSodoma noma kwabaseSodoma noma labo abasezansi eSodoma kwabakhethiwe u-Abrahama wayengokukhethiwe nenzalo yobukhosi ka-Abrahama ngamakholwa ngokristu jesu izwi futhi ngabakhethiwe futhi ngenkathi indodana yomuntu yembulwa lokho kuhleleka kuyophinda futhi bukanize namhlanje uma kungesile iSodoma neGomora elejwayelekile angikaze ngilibone iSodoma neGomora bukani bandla njengalothi ehlezi lapho futhi nje edabukise umphefumulo wakho olungileyo lapho ebone izono zasesodoma ngumfundisi ehlezi kweyakhe indoda kahle ehlezi yesitatini sayo iqoqa indikimba yayo kanjalo njalo ibuka phandle emgoqeni futhi ibona abesifazane abaqoke izigindi nokuba nesimilo sibi nezinto ziqhubeka kanjalo angeke yasho lutho kakho inhlangano yayo yayizoyixosha uLoti wayengenaso isibindi ukuba amele lokho kwakufanele injalo nesodoma negomora esimoteni namhlanje kodwa kunabanye balabo abangaphandle kwasodoma ozalwa phandle lapho hhayi ngentando yomuntu kodwa ngentando kankulunkulu nenzalo kankulunkulu bhekisisani inkomba lapho hhayi nje ukushumayela kodwa izibonakaliso sikhombe izwi likankulunkulu lenziwe inyama kumuntu ukuhleleka kubuyela emuva njengoba kwakunjalo nje futhi kungalolo suku impela yonke into iphelele yonke into ihleleke kahle emgqeni ngifisa sengathi ngabe sinezikhathi ukuba siqhubeke kukho imizuzu embalwa kodwa azinazo ngakho sizosheshisa ukuhleleka kuzophinde kubekwe futhi ngemihla yokugcina manje amaperu eshumi lokuqala unkulunkulu endule ngabaprofethi wazikhomba yena uqobo futhi ngemihla yokugcina uzikhombe yena uqobo ngendodana ezenza amaperu eshumi nantathu isishiyagalombili nguyena izolo namuhla naphakade
spake to Moses.
Qaphelani uNkulunkulu endulo wakhuluma kuMose futhi manje futhi kubulani wazikhomba yena uqobo ngokukhanya insika yomlilo esihlahlene sivuthayo wakwenza kanjaloke endulo.
And he spake to Moses.
Futhi wakhuluma kuMose naloko kukhanya kwenzani na? Waveza isimilo sesimo sikaNkulunkulu. Wakhuluma izwi. Ngikuzwile ukulila kwabantu bami ezansi eGibhithe. Ngikubonile ukububula kwabo futhi ngakuzwa ukukhala kwabo futhi ngiyalikhumbula izwi lami. Ngizokwedla insika yomlilo ukukhanya ukuhamba nokukhulula abantu. Ngithuma wena Mose. Bethisani izimilo zezimo zikaNkulunkulu. Wakha impweshezana yothuli wayeselukuphosa emoyeni futhi lwaphenduka amazeze. Isimilo sesimo somtyali sikaNkulunkulu sasikuMose. NoMose wakhuluma kuDuteronomy 10:15. Wayesethi, Inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofetha njengami. Manje bethisani lelo yizi futhi. Isimilo sesimo uNkulunkulu ekhuluma ngoMose ebatshela ukuthi inkosi yayizovusa oyedwa njengaye. Manje qaphelani ukuthi izimilo zezimo zikaJesu zamkhomba kanjani eyilelizwi elithanjisiwe ngenkathi uMose ethi kuyoba njalo. Isimilo zezimo zikaJesu zakukhomba. Qaphelani manje, inkosi uNkulunkulu wenu lowo uNkulunkulu lelo yizwi iyakuvusa umprofeti njengami. Yilowo nalowo ongayikumkholwa lowo mprofeti uyakunqunywa phakathi kwabantu. Manje bekusizani ngenkathi uJesu efika, manje-ke hlobo luni lwesimilo sesimo ayezoba nazo na? Yabo, qaphelani manje izwi elithenjisiwe wethenjiswa ukuba ngumprofeti onjengoMose. Manje babeba nazo zonke izinhlobo zothisha, zonke izinhlobo zorabi, babekade bengenayo umprofeti iminyaka engamakhulu amane, selokhu kwaba nguMalaki, futhi manje khona manjalo nakho kufika umuntu enkundleni. Manje kwakunomdobi bebabili, amadodana omuntu, nomunye wabo igama lakhe lalingu-Andreya negama lomunye lalingusimoni. Babekade betshelwe nguyizo ukuthi uqashelwe kanjani ezinsukwini. Kwakukade kunezinqwaba zezinto zamanga eziqubukayo. Ikhehla ngafunda encwajana ngesinye isikhathi lapho kungahle ukuba kwakukade kuyinganekwane angazi ukuthi lathi madodana, manje ngaphambi nje kokuba kufika uMesiya, njengoba sonke simbhekile, kuyoba khona isikhathi lapho kuyoba khona zonke izinhlobo zezinto ezenzekayo.
But the way you'll know this Messiah,
kodwa indlela niyokwazi ngayo lo Mesiya, uyoba ngokombhalo, uyoba ngumprofeti, ngoba izwi likaNkulunkulu lathi ungumprofeti. U-Andreya wamuzwa uJohane, awu into kuphela uJohane ayeyenza wayeprofetha nje. Niyazi uJesu wathi, nahamba ekukhanyeni kukaJohane kodwa nginokukhanya okukhulu kunoJohane, nginenkomba enkulu kunoJohane, ngokuba imisebenzi uBaba anginike yona ukuba ngiyenze ifakaza ngami. UJohane washumayela nje, wandulela nje, akenzanga zimangaliso noma yiziphi izimilo zezimo zikaNkulunkulu zesithembiso, kodwa nakho kufika uJesu nalezo similo sesimo. Simoni waphuma ukuyomuzwa ngelinye ilanga futhi kwathi nje kunga uSimoni mhlawumbe waphuma noAndreya. U-Andreya wayekade ethamele isikhathi eside, kodwa uSimoni ngenkathi engena ebukhoneni. Manje lalelani njengoba sengivala.
When he come into the presence of Jesus, Jesus looked at him.
Ngenkathi engena ebukhoneni bukaJesu, uJesu wambuka wathi, igama lakho unguSimoni futhi uyindodana kaJonase. Yabo, isimilo sesimo salokho okwethenjiswa zakhonjwa kuye. Lo muntu wayengakwazi ukusayina igama lakhe. IBhayibheli lathi wayeyikho kokubili, engazi futhi ekafundile, kodwa kwakuyinkomba ngempela ukuthi ngokushesha wakulahla konke okokungakholwa kwakhe. Wayesethi, lawo nguMesiya kade simbhekile. Kulungile, wakukholwa. Kwakukhona yedwa emi lapho uGamaliyeli uFiliphu owagijima wajikeleza umuzi iqhuma izwe cishe amamayela ayi-15. Wayesethola umngani ubuya ngosuku olulandelayo naye uGamaliyeli uNathaniyeli. Wamfumane phansi omutsha kuleka wathi, woza ubone ukuthi ubani esimfumene, uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa. Wathi, manje, kukhona kuhle okungavela eNazaretha noma okubhuma kulesi sigejane sabantu bezinga eliphansi ezansi lapho na? Wathi, woza ubone. Lokho okuhle kwedlula konke, lokho ngukuphawula okuhle kwedlula konke umuntu abengakwenza. Ungahlali ekhaya futhi ugxeke, woza uthole, uhlole imibhalo, woza ubone.
endleleni ngokuzungeza bahamba bazungeza bexoxa ngokwakukade kwenzekile ukuthi wamtshela kanjani ngosimoni aziwa nguye uyise njalo njalo manje ngenkathi kuphukele emqeni ngahle ukuba kwakukade kungumuqa omkhuleko ngahle ukuba kwakukade kuphandle lujamelina ngazo kodwa noma ngabe ufika kuphi nojesu waphosa amehlo kuye kokuqala wathi bheka umisrayeli ongungekho kohlise kuye wathi rabi wake wangazi nini na wathi ungakabiza ngufilipi uphathe umuthi ngakubona leyo kwakuyinkomba yezimilo zezimo zikankulunkulu okucatshiweyo wathi rabi uyindodana kankulunkulu kwakuyini na izimilo zezimo zakhe zamkhomba wazi ngombhalo ukuthi lo kwakungumuntu ocotshiwe nkulunkulu ecotshwe enyameni nkulunkulu waye kukristu enza ukuba yizo libuyisane naye wathi rabi uyindodana kankulunkulu uyinkosi kaisrayeli jesu wathi ngoba ngisho lokho niyangikholwa na nizobona okukhulu kunalokho manje kwakunalabo ababemi eceleni abakukholwanga lokho bathi lo muntu ungubhelizabhule ungumbhuli ujesu wathi ngiyanithethelele ngalokho kodwa nxa umoya ngcwele efika ukuzokwenza into efanayo yize lilonke limelene nawo alizoze lathethelela kulelizwe noma ezweni elizayo niyabo ukubuyisana kwakungakenziwa niyabo kwakungeke kwenzeka ngeke waba ne ungeke waphoswa esiogweni ngaphambi kokuba uze ekwahlulelweni lesi sizwe besingekwenza lokho unkulunkulu angeke naye niyabona nisendaweni nilinde nifake amaketanga asetilokweni nize lithole ukwehlulelwa futhi niyabo wayengeka abaxosha ngoba ukubuyisana kwakungakenziwa kodwa emva kokufa kwakhe kumpela nophawulo waphuma luvele egazini umoya ongcwele manje-ke ukukhuluma ngokumelana nalowo kuyisono esingenakuthethelelwa yize lilodwe nje yilokho kuphela uzofanele ukusho ngokumelana nawo manje-ke akukho neze ukuthethelelwa nayikuphi yize lilodwe limelene nawo niyabo kuyinto enkulu kabi manje ngakho manje-ke siyathola futhi lokhu kwamkhomba njengomesiya ocotshiweyo unkulunkulu kukristu kubuyisana kwemihla yokugcina ukristu yenza kubuyisana kwemihla yokugcina manje kunataneli wakukholwa futhi wamqonda kunosifazane omncane ophumela emthonjeni ngesinye isikhathi enhla isikari umuzi wasesamariya ujesu wayeswelekile ukwedlula lapho ngenkathi esendleleni yakhe ebheke ezazi ezazi ngo nequma evela ejerusalema ukuyongena ngqo ejeriko kodwa wazungeza ngayo kwesamariya wathi wayeswelekile ukuba ahambe uyise wamholela laphaya ngenkathi ewelela laphaya wamukisa abafundi wayesehlala phansi emangala ngiqakele ukuthi kwakuyini manje kumbulane ujohane ongcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye ujesu wathi ngiqinisile ngithi kini ndodana ingenze lutho kokwayo ngepha lokho ebona uyise kwenza manje kumbulane akazange enze nesisodwa isimangaliso hhayi ngenkathi ekuzwa ngenkathi ekubona indodana ayenze lutho ize ibone uyise kwenza kuqala niyabo lokho kwakhombisa ukuthi wayeyini lo mprofethi unkulunkulu umprofethi odlula umprofethi wayengunkulunkulu konke lokho abaprofethi ayeyikho kwakukuye kuhlanganiswe nokunye abaprofethi babenengxenye nje yezwi wayenalo lonke izwi wayeyizwi ekugcwaleni kwalo kodwa qaphelani unkulunkulu endulo wakhuluma ngezindlela eziningi ngezingxenye ezincane ngalo muhla wokugcina ukugcwala kwezi kungena endodaneni yakhe ukristu jesu unkulunkulu enziwe inyama phakathi kwethu lelo sifazane omncane negama elibi zimbiza sithi ngezinye izikhathi sifebe mhlawumbe umntwana wayekade ekhishelwe emgwaqeni ngezinye izikhathi njengamanye akusiyowa ngempela ngempela amahlongandlebe entsha ngamahlongandlebe abazali badedele inenekazi elincane liphume futhi liziphathe kanjalo mhlawumbe owesifazane omncane omuhle wenyukela lapho ukuyokha ibhakede lamanzi cishe ngeleshumi naye nqo manje khumbulani uma wake waba kwelasempumalanga abakashintshi nakancu kusengamasiko fanayo abesifazane bayaphuma izintombi zihamba kusesekuseni ziye emthonjeni bese zikha amanzi azo isifebe noma onegama elibi akehambe nazo zingeke zaxubana wathi ngakaphume emva kokuba zonke ezinye seziqedile uyafika mhlawumbe ekhandlekile mhlawumbe wayekade nalelo soko elisha umyeni wakhe ngalobo busuku uyaphuma wayenale mbiza emanzi wayibeka phansi wayibeka wehlise esigwedlo ukuba ayehlise wezwa umuntu ethi ngiphuzise ngabuka kuqala wayesebona umuntu ephakathi nendima yempilo ebi lapho ethe ukuba mpunga entshebeni yakhe wasethi akabe neminyaka engamashumi amathathu budala kodwa ephepheni lathi wayebukeka enamashumi amahlanu ungumuntu ongakevi emashumini amahlanu budala futhi uthi ubone u-Abrahama na wathi engakababikho u-Abrahama ngikhona yebo abakuqondanga wayethi ndithe labo bancela igazi basuke kuye namhlanje sifanele sinxuse futhi sizincengele futhi simbambathe futhi sinxuse futhi sigqoqe futhi sithembise amakristu ukuba eze esontweni uma eze esontweni sizokwenza ukuthi nokuthi uJesu ngenkathi lapha emhlabeni wayenabaningi kakhulu ababenaye waqalaza wayeselibona ibandla wayefuna ukubasuza wathi uma ningalingemaye ndodana yomuntu nibuze igazi layo aninakuphila kini ungathini nje udokotela ehlezi phandle lapho na ngani wathi le ndoda ayifuna sibe izindla abantu sibuze igazi layo na umpedo nonke ninabantu sukani futhi nishiye kanjalo leyo ndoda ehlanyayo basuka bahamba akazange akuchaze wayengadingi kukuchaza uzobazamisa kukhola kwakho ngesinye isikhathi ukubone ukuthi uzokwenzani futhi wenze into efanayo ngalolo suku yebo kwenze kubukeke sasibhoke kuwe kancanyana ukubona ukuthi ubi kuphi ukuthi ngabe ukhola ngempela yini kubulani labo disciples baziwa ngaphambili nguNkulunkulu abazange bagudluke abakwazanga ukukuchaza nabo kodwa babengafuni ukugudluka manje ke uyafika futhi wathi lonke lelo bandla lasuka lahamba izinkulunkwane washo kwabanga amashumi ezikhombisa behlezi lapho abefundisi bakhe ayegade bakucobela ukuba baphume futhi bashumayele phambi kwakhe wathi ngizobanyakazisa bese ngibona ukuthi bakuphi ngakho wathi awu niyothini uma nibona indodana yomuntu yenyukela phezulu ezulwini lapho evela khona na indodana yomuntu yenyukela ezulwini sidoba nayo sicabalala izingwini zomfula nayo sidla nayo siwonile mkombe eyazalela kuwo siyamazi umama wayo abafowabo nale ndodana yomuntu enyukela phezulu lapha evela khona na ivela enazaretha lilikhuni lelizwi basuka bahamba nabo bathi asikwazi ukukubona lokhu niyabo kwenzekani na akuzange kubagudluze labo bafundi abakwazange ukukuchaza bonke basuke bahamba akazange akuchaze wayengatingeka ukuchaza namhlanje zinezithambo zesihlumisela mbewu ezidingwa amakristu umuntu ezofanele umfuthe futhi umntodoze futhi umncenge futhi uzonginika inhlanganyelo uzobambisana uzokwenza lokhu na o nini sigejane sezithombo sezihlumisela mbewu sidinga ubukristu bangokoqobo obuthize obuzala kumoya kankulunkulu nalabo obungeza ukuthatha abambiswane nalutho lunye abafuni lutho uJesu wajika wabuka labo bafuni wathi nizohamba futhi na nifune kuhamba nani na wathi ngikhethe abayishumi nambili benu nomunye wenu yidemoni anihambi ngani nani na kodwa ke uPetro washo lawo mazwi ayisikhumbuzo Nkosi besingayaphi na siqinisekile siyazi ukuthi wena ungumthombo okhonjiwe wokuphila unezwi futhi lona kuphela siqinisekile Lena sifazana umncane emi lapho wathi ngiphuzise wathi akusilo isiko sinokwehlukana asinayo into enjengaleyo lapha wamazisa ngokukhulu kushesha ukuthi akukho mehluko phakathi kweJuda kumbe noma ngabe kokuyini wayenguNkulunkulu wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi anginandoda wathi ukhulume iqiniso ubunesihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiye yakho Maja pekizani lo muzifazane kwenzeka into ethize leyo mbeko ncane yamisela kaphambili phansi enhlizweni yakhe ngikathi hesha lokho kulabo bafarisi babukene bavela nje babamnyama puqa kuloko babezisho ukuthi babeyiko babezisho ukuthi bangamakristu babezisho ukuthi bangabalaleli babezisho ukuthi bayamthanda kodwa ngenkathi sokufika iqiniso labenza bamnyama puqa Kodwa ngenkathi sekufika lokhu kwaletha ukuphila kwasusa ubumnyama futhi kwabenza bonke babamhlophe wathi ubi wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena manje kade singenawe oyedwa iminyaka engamakulu amane uyabo ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena Manje siyazi ukuthi nxa uMesiya efika ingomba yakhe iyoba yilolo hlobo lwesimilo sesimo uyositshela lezi zinto wathi nginguye okhuluma kuwe futhi phezu kwalokho wawisa imbiza yamanzi wangena emzini wayesathi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile lezi kungebe siso impela isimilo sesimo sikabeziyo ogcotshiweyo yizwi owazi imicabango senhliziyweni na lona kungebe siyo mesiya na ohe kukani wesifazane nomopho wakhonjwa kuye ngesimilo sesimo sakhe ukuthi wayengumesiya wesifazane nomopho wamkhomba izwi amahebheru esine ishumi nambili ibhayibheli lasho ukuthi yezwi likankulunkulu linamandla kunenkembe sikanhlangothi zombili nomahluleli wemicabango osenhliziyweni bangakokwaziyo lokho na emqondweni lilokho-ke izwi ngiyakholwa ukuthi wayeyizwi na ngiyakholwa ukuthi nguyelezelo namuhla naphakade na lokho kuyakuxazulula uma nikukholwa lokho qophelane lona esifazane omncane wathi uma nje ngingamthinta ngingatshala ukuthi basho kungakanani ngaye ngikholwa ukuthi uyilokho nje athi wayeyikho uma nje ngingamthinta ngizosinda ngakho wathi bhulukutshu wayesemthinta wabuyela ezethamelini ujesu wama wayesethi ubani ukuyithintile na nopetru wazama ukumenza sengathi wayengokuliswa imizwa wathi ngani wonke umuntu ungazisho izinto ezinjengalokho ngani abazukwazi ukuthi bacabangeni ngawe umuntu wesikhundla sakho bese ke uthi ubani ongithintile na wonke umuntu uyakuthinta wathi kodwa ngiyabona ngiphele amandla kuphumile amandla kimi wazi ukuthi ikhona into eyenzekile manje bukani bukani ukuthi kufikani okwethusayo kukhulu okulandelayo waqalaza waze wamfumana wayesemtshela isimo sakhe ukukhola kwakhe kwakumsindisile waye wakhonjwa njengezwi likankulunkulu azi izimfihlo zenhliziyo hohe izwi lahlulela umzimba lahlulela inhliziyo manje umsuzwana nje sengivala manje njengoba amahebheru yeshumi nantathu isishiyagalombili eqinisile uyelezelo namuhla naphakade ngiyalikhola lelo na manje ngeqa inqwaba lapha ebengifanele ngiyisho manje-ke isimilo sakhe sizomkhomba manje ngalesi sikhathi samanje uma enguyena ezolo namuhla naphakade njengoba wayenjalo nje ngaleyo nkathi kunjalo na ukwethembisile futhi khumbulani isimilo sesimo sakhe siyinkomba yakhe bangakho kuqhelelayo phakamisa isandla sakho isimilo sesimo sakhe siyinkomba yakhe njengalabo babevela emawuze njengoba ngisho lokhu ujesu wayesebethelwe bonke babedabukile babesethuneni manje bathi ukhona ufikile futhi wameba ngolunye usuku waphuma kwezinye izihlahlana wayesehambisana nabo njengoba wawelela emawuze basebethi wathi ninyukumaleleni kangaka na wathi awu wena uyisihambi nje lapha kwase kuthi-ke esebafake ngaphakathi wenze into ethize njengoba wayenza ngaphambi kokubethela kwakhe nje kwakuyizimilo sesimo sakhe sokuyenza ngaleyo ndlela futhi ngokushesha baqonda ngesimilo sesimo sakhe ukuthi lowo kwakungujesu ofanayo wayekade ebethelwe amen nkulunkulu mvusile kwabafileyo futhi namhlanje isimilo sesimo sakhe njengaso siyafana njengoba sasinjalo ngaleyo nkathi nokubuya kwemihla yasesodoma njengoba ujesu waprofetha into efanayo izokwenzeka lapho indodana yembulwa kubantu kwingomba yesimilo sesimo sakhe amahebheru esine ishumi nane nelesishumi nesihlanu manje ungumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu njengoba nje wayenjalo ngaleyo nkathi ngiyakukholwa lokho na ubuthakathaka bethu buyamthinta awu uma bebungamthinta ubeyokwenza kanjani uma enguyena izolo namuhla naphakade na isimilo sesimo sakhe besiyofana khona-ke ubeyokwenza njengoba enza ngenkathi yosifazane ethinte ingubo yakhe niyakukholwa lokho na uphila njalo njalo uphila njalo njalo nezimilo zezimo zakhe zisalokhu zimkhomba namhlanje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi niyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na unkulunkulu ukhonjwa ngesimilo sesimo sakhe siyamkhomba asikhothamise amakhanda ethu baba osezulini singabe silize nje nabesifazane sihlezi lapho kulobo busuku kodwa sinjengoba kakunjalo phethe unkulunkulu uma siphathe izwi futhi baba ngingesaba ukuzama ukusho into ethize ebingekho phakathi lapha
Ngingezaba ukuzama ukubeka ukuhumusha kungokwami kulo ngoba kungahle kube iphutha futhi wena wathi ilona lowo oyosusa izwi elilodwa kulo noma enezele izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyosusa encwadini yokuphila. Ibiyo siza ngani ke impilo yami Nkosi uma ngenza into embi njengaleyo na ngakho nje ngilikhuluma ngendlela eliyiyo. Futhi baba wena wethembisa ukuthi uyolikhomba ngikhona ukuthi uvukile kwabafileyo iminyaka ezinkulungwane ezimbili edlule futhi uyaphila kulobu busuku ubiza abantu abalula njengoba nje wenza njalo. Uyedwa lapha noyedwa laphaya akusiwa amaqembu akusizo izinhlangano akusizo izindlela zokuziphatha ezinkulu zalokho kwenziwe ngumuntu kodwa wena wathi uyothatha abantu kwabezizwe abantu. Bebabile timini ngiyoshiya yedwa ngithatha yedwa. Bebabile empeteni ngiyoshiya yedwa ngithatha yedwa. Abantu lapha nalapha ya wenzele igama lakho umlobokazi. Ngikholwa ukuthi isimilo sesimo sakho siya kukhomba wethembisa njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ngomhla lapho wawembulwa izwi izwi uqobo lwalo lalelihora lifanele lembule izwi uqobo lwalo njengoba izwi lafika kumaprofethi. Futhi baba sibona uJohane emi lapha emhlabeni futhi kwakukhona izwi ayelembula nebhayibheli lathi izwi njalo lizo kumprofeti nezwi lalinyama ngaleyo nkathi ngakho laphumela ngqo emanzini kuJohane izwi leza kumprofeti. Baba Nkulunkulu woze kulobo busuku ngiyakhuleka futhi usisize sisize ngokungakholwa kwethu sithethelela amaphutha ethu philisa abagulayo nabahluphekile izwi elilodwa livela kuwe Nkosi liyosho lukhulu kunanoma yini noma yimuphi umuntu abengalusho nje kuluma wena baba izwi elilodwa nje liyosho lukhulu kakhulu. Manje ngowena izolo namuhla naphakade sizinikela kuwe manje futhi sikhulekela ukuthi uma sesisuka futhi siye emakhaya ethu kulobo busuku sizosho njengalabo ababevela emawuse ngathi bembona enza into ethize ukukhoba kubo ukuthi wayeyinkosi evukile kunendaba ukuthi basho kangakanani ukuthi beba umzimba wakhe futhi benza lokho noma okunye baziqobo lwabo ukuthi wayevukile kwabafileyo. Ungekwenzi kulobu busuku uzikhombise wena uqobo uphila kithi futhi ubize labo abakuleli dolobha elihle macala wonke omiselwe ukuphila futhi uwe ngokuba sikucela egameni likaJesu amen. Manje ngizolicela manje ecishe imizuzu eyishumi nanhlanu izoba lethi nje ecishe ngemizuzu eyishumi ngizosheshisa ngifuna kubiza amakhadi omkhuleko ngikholwa ukuthi uphile G amakhadi omkhuleko G ngabe yilokho abakukhiphile na uG amakhadi omkhuleko G asithathe kusukela kwelilodwa kuya kweleshumi nanhlanu noma elamashumi amabili into ethize G wokuqala bangaki ubani obeno G wokuqala phakamisa isandla sakho sibone ukuthi ngabe ulapha futhi kumbulani bamba makadi yenu mkhuleko nizokhulekelwa uma ningakutholi kulobu busuku sizokuthola elokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesishiyagalombili lesishiyagalolunye leshumi khona ngapha ngokukhulu kushesha eningakwenza futhi nihambe niye ngqo ngapha futhi ningene emqeni. Kulungile lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa mathathu angekho phakathi lapho lesikhombisa lesikhombisa lokuqala lesibili lesithathu abale Roy wenzele mina.
All right.
Kulungile ishumi. Kulungile. Elokuqala kuya kweleshumi. Leshumi nanhlanu manje uthi elokuqala kuya kweleshumi nanhlanu. Lelo ngele 5 noma eleshumi. Eleshumi nanye, eleshumi nambili, eleshumi nantathu, eleshumi nane, eleshumi nanhlanu. Kulungile. Asime lapho lokhu nje. Kulungile manje sizama ukugcina izwi lethu yabo ukuba siphume ligamenxe lesishiyagalolunye kodwa asizukukwenza kulobu busuku ngiyazi kodwa manje ngifuna wonke umuntu ukuba anakisise. Manje uma ngikhuluma iqiniso futhi nganitshela ukuthi lezi zinto zifanele ukuba khona futhi naku ebhayibhelini ukuthi leli yihora ningahle ukuba nifundiswe ngesinye izikole babenjalo nabafarisi. Kodwa iBhayibheli lasho ngalolo suku intombi yokhulelwa yakhulelwa wathi izimilo zezimo zikaMesiya ziyoba kanje kwaba njalo kodwa abakukholwanga lokho akumisanga ekuqhubekeni ngongo kufanayo nje uyafana njengoba kunjalo manje siphile emahoreni okugcina usuku lokugcina. Senze ithi imizuzu emithathu nxa kushaye iphakathi nobusuku ngicabanga ukuthi kulethi kunalokho manje cishe impela noma ngasiphi isikhathi ubukhomanisi buqhushe izwe nabashumayeli sebelandele ubukhomanisi esikhundleni sikaKristu kubukeka nje njengokuphuma bezama ukukugxeka lokho anilibona ingani ihora esiphila kulo na ubukhomanisi asina hehe angibesabi ubukhomanisi ngokufika kwenkosi obuzonibamba ningalungele yilokho kuyikho ebandleni manje makuthi wonke umuntu bakuthi yonke imelika iphendukele kuNkulunkulu bese ibhekisisa ukuthi kwenzekani kubukhomanisi nizodingeka nisithole sifo bese ke nithola iselapho manje wonke umuntu ahloniphe sizani ningayaluzi manje bangaki phandle lapho ongenalo ikhadi lomkhuleko futhi uvune uNkulunkulu akuphilise phakamisa isandla sakho nje uthi ngiyakholwa akunandaba ukuthi kuphi manje bukani ngicabanga ukuthi lena iyaphila ilena kulungile uma une niyangizwe emuva lapha na kulungile kulungile manje ibhekisise futhi Roy manje izwe lilodwa livela kuNkulunkulu lizosho lukhulu kunakho konke ebengingakusho manje njengokubuka lapha kulukhulu lokhu kwakuhlala njalo kunjalo yabo izibani zisebusweni benu ngo futhi kuthi ukuba lukhulu ukubona khona lapho ukubona abantu kutangaza ngibone namunye umuntu empeleni engingambona manje engimaziyo ngibangaki enizi hambi kimi bakamisa isandla sakho owaziyo ukuthi angazi lutho ngawo ngiqakele kundawo zonke bangaki emqeni onkuleko owaziyo ukuthi angazi lutho ngawo bakamisani izandla zenu konke ngasemqeni onkuleko lapho uma ningahle ningizwe bakamisani izandla zenu uma ngiyisihambi nonke manje yini na ungumpristo mkulu enokuzwelana nobuthakathaka bethu lowo wesifazane owathinta ingubo yakhe angahle ukuba wayengenalo ikhadi lomkhuleko naye kodwa wamthinta futhi ngenkathi ekwenza kukhona into eyenzekayo manje thintani ngendlela efanayo mthinteni bangako wazi lawo mayiperu sahluko sesine athi manje ungumpristo mkulu enokuzwelana nobuthakathaka bethu bangake abakwaziyo na awu ubengasiveza ubani isimilo sesimo sakhe na uma enguyenezo lomhlalo phakade ubeyokwenza kulungile manje ngabe lena yi futhi peri balethe kimi manje ngifuna wonke umuntu ahloniphe ngempela kodwa lapha khona lapha nje tate manje niyangizwa na manje angazi bekusizani noma ngabe ubani okunjiniyela lapho ngoba angazi ukuthi kanjani Mbono manje kumbulana ngisuye uMesiya angisuye uKristu kodwa ulapha yilokho ngizama ukunitholela ukuba nikubone ulapha ugcina izwi lakhe manje uma lona wesifazane kula angaza ngimazi mdala kunami mhlawumbe ngokuzalwa sishiyana ngeminyaka futhi sishiyana ngamamayela lokho kungokokuqala kithi ukuba sibonane manje lokho kufana nje nenkosi yethu ibonana nowesifazane kuJohane ngcwele wesine ngizama ukukwenza kucace kakhulu kungenzeki ningakuboni manje ke enkantolo yokwahlulelwa akukho kazi ezandleni zami ngalolo suku manje uJesu wethembisa ukuthi ngemihla yokugcina lokhu kwakuzokwenzeka futhi njengoba sihamba iviki lonke nizothola isithembiso manje angilazi nenekazi lona ngowesilisa losifazane bebonana kokuqala manje uma inkosi uJesu ezokwembula kimi ukuthi ungani lapha noma umunye umuntu noma wenzani noma yini engalungile kuwe noma wenzeni uma kungeze izimali ezasekhaya noma ngabe kuyini kuzofanele kuvele kwamanye amandla angaphezulu kwevelo ngoba angikwazi bangaka bazofakaza kuloko ukuthi kuzofanele kuze ngamandla angaphezulu kwevelo na manje ungadlala njengomfarisi uthi kuyi ngabelinge icala futhi rowu yabo ningadlala njengabafarisi futhi nithi ngomoya omubi abaningi abakwenzayo lokho kuphakathi kwakho noNkulunkulu ke khona ke ninomvuzo wabo kodwa uma nithi ngaka uNkulunkulu khona ke ninomvuzo wakhe manje lokho kungcono ngiyabonga manje ngibheke nje umzuzu njengoba uJesu athi njengoba uPetro noJohane bedlule esangweni lithiwa lihle bathi ngibheke angikwazi Futhi manje uma umoya ongcwele omunye umuntu ongaphandle kwami uzofika bese embula ukusetshenzeni yakho khona ke iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sika nhlangothi zombili ubahluleli wemicabango izizindlo zenhliziyo yilokho impela iBhayibheli elikushoyo manje lokho kwembula ke imfihlo yenhliziyo manje lokho bekungaba yizimilo sesimo sikaNkulunkulu yezwi libonakaliswa ngalolu suku bangako ukukholayo lokho manje nangolukile manje niyabona ukuthi kuyini na manje ngikushumayelile nganitshela ngakho kodwa ngabe kuyiqinisa na leyo yinto elandelayo niyabo manje uma kuyiqinisa nonke uma kungesilo iqiniso yena uzokwazi impela uzokwazi nizokwazi nani kodwa uma kungesilo iqiniso khona ke ngifakaze ukuyiputha ngoKristu uma kuyiqiniso ngamunye wenu nifanele ninikele izinhliziyo zenu kuye nifanele nimkole ngayo yonke inhliziyo yenu bese nifinyelela phezulu bese nimemukela ngalokho enikudingayo lelo iqiniso manje kwangathi umoya ongcwele ungazikhomba wona uqobo egameni likaJesu Kristu manje anginalazi ukuthi ungani lapho ubukeka nje njengobukeka emuhle wesifazane sengathi ungumama umi lapho futhi yilokho kuphele engikwaziye ngawe kodwa umoya ongcwele ungembule ukuthi ungani lapha ukuthi iyini kathaza yakho noma ukuthi yize uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha. Manje wena okuyikhona okufunela umkhuleko into enjengemisipha ebusweni bakho ngokukhuliswa yimizwa kufana nako ebusweni bakho manje uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho uyakholwa na manje ungathi uthi ukuqagelile nje lokho manje ungumuntu okahle manje bheka lapha nje umzuzu thathe angazi ukuthi ukutsheleni kodwa noma ngabe bekuyini bekuyiqiniso ubufakazi walokho manje awusuye na kunjalo hey yakwela ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa ngalokho na manje uyazi ukuthi ungubukhona bakhe kunento ethize lapha ekwaziyo into ethize njengoba uJesu asho kwesifazane wayazi ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi manje ubazi ukuthi inkathazo yakho ibikuphi futhi ubonakala sengathi uthwalele omunye umuntu ingeyakho yindoda ngumyeni wakho ulapha naye kunjalo futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngayembula inkathazo yomyeni wakho kimi na indoda ekhula ngempela unezifo ezilakanyanayo yinto eyodwa emkhathazayo inkathazo yenhliziyo unenkathazo yenhliziyo uma lokho kunjalo phambi sesandla sakho unesibono futhi kunjalo uyabo kunjalo na ya unokwethuka ngempela ya unokwethuka ngempela lelo iqiniso akusilo na uma uJesu ezokwembula kimi watshela uPetro ukuthi wayekubani uma ezokwembula kimi ukuthi ungubani uzokhola ukuthi nguye na awusuye walapha ungowasempumalanga kwalapha ungowaseLouisiana lokho kunjalo kunjalo negama lakho unkosikazi Coleman uyele ekhaya uJesu Kristu yakusindisa ukukhola kwakho kwenze kubhiliswa kakho manje kholwane ngiyakhola ngayo yonke inhliziyo yenu na uJesu Kristu ezikhomba yena uqobe ekuvukeni kwakhe niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na manje noma ubani onomqondo ojwelekile uyazi ukuthi akukho zidala singumuntu esingenza lokho manje nina khona lapho shanini kuNkulunkulu kanje ngiyazi indoda engazi ngakho ngizokhulekela into ethize kosi ngingayithinta ingubo yakho na uma kuyikho khona-ke wazikhomba wena uqobo ekuvukeni kwakho phenduka mangikuthinte bese-ke ukhuluma ngayo kimi nibone ukuthi kwenzekani kuzameni nje sawubona umnumzane ungeza ngapha usondele kakhudlwana nje na kunabantu emuva ngemuva kwakho lapho uyabo yonke into manje kuyibo bonke abenu bonke omoya kunjengokuqaqamba nje uyakubamba uyabo futhi kwazi ukucabanga kwakho futhi kuthola uyabo uthola konke ukuxoveka uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na uyakholwa ukuthi uKristu angembula kimi ukuthi ungani lapha na kumbula sizobonana enkantolo yokwahlulelwa ngolunye usuku futhi sizilande ngokwalobu busuku uyakwazi lokho na inkathazo yakho enye yazo iseqolo lakho unezinkathazo eziningi unenkathazo yeqolo namehlo akho ayahamba unenkathazo yamehlo uma lokho kunjalo phambisa isandla sakho
now you also are doing something you won't get away from as Artemis said
manje futhi wenza into ethize ofuna kusuka kuye kulungile kimi ukuba ngiyisho na ufuna kuyeka lokho kubhema nenye into mune uyezwa ukuthi leyo yinto ekuvimbelile kwamukeleni umoya ongcwele manje ufuna ukwemukela umoya ongcwele leso isifiso enhliziyweni yakho kunjalo vayizela ngezandla zakho kanje awu sekusukile kuwe manje hamba yebukela umoya ongcwele futhi uphilise unkulunkulu akubusise mnumzane ngiyakhola na manje sizani hlelibani ngempela manje sesiba late ngempela hlalani nje lithule umzuzwana sawubona sizihambi omunye komunye inkosi uJesu sasobabili manje ungesabi uyabo uluhlobolo uyabo phumula nje ngobukhona bakhe uyabo yibo ngobukhona bakhe manje unokuzwa ukuxakile ngempela ukuyinqaba ukuthe nje ukuba mnandi ukuze kufane nokuzithoba uyabo manje ukuma ebukhoneni bomuntu bekungeke kwenza uzwe ngaleyo ndlela bangake abake bakubona lokho kukhanya leyo nsika yokukhanya umlilo na kwathetshulwa khona lapha eTexas kokuqala okwesibili ulenga ngakowesifazane ngo niyabo kuleli zinga le ndawo manje ngifisa sengathi nje beninga uma nje nibona uma unganyakazi wenziwa yilokho ke uyabo kusasebusuku sizoba nalomuntu omkhuleko ngelesishiya ngalolunye ingqone yabo nginehlalise sikanje zide kakhulu asithathe lona wesifazane yedwa ke umzuzu nje.
You believe? Sitting there? Yes?
Uyabo uhlezi lapho na yebo okwalobo buthakathaka okhathazo yibo iloko okungalungile yabo uthinteni na ngibazi esifazane uthinte umpriest omkhulu kodwa uyabo bengimfulathela njengoba nje kwenza ngesikhathi sikaAbraham lapha beka ngapha tate umzuzu nje. Wena sengathi nomthwalo enhlizeni yakho yiwe indodakazi yakhe emuva lapha ile kajazi yezindlebe zayo unjalo uyakhola manje ngayo yonke inhliziyo yakho nako lungile khola nje manje futhi izosinda.
See what I mean? If thou canst believe, all things are possible.
Niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na uma ukholwa konke kuyenzeka niyakholwa na. Kunenenekazi elincane lithathe isandla salo lasehlisa emuva lapho ligibuka ngo liphethwe isifo sikashukela uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphilisa leso sifo sikashukela uhlezi phansi lapho na kulungile kuba nakho ukucelayo khona ke khola nje nenekazi lapha ya ukusuka kuwe linenkathazo yenanzi nenkathazo yesinye uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa lokho akwenze kusinde lokho na kulungile ungaba nakho ukucelayo sandla senenekazi elincane yabo manje bukani libuzene yile thize mnandi ngempela elishayile niyabo ukukhola kwalo kwenziwa yilokho ke akusimi kuNkulunkulu lapha nansi indoda ihlezi khona lapha ekugcineni inekajazi yesifo sokugcinana kwemithanjana yomoya amaphashini le ndoda esikhulile ihlezi khona lapha ikibuka yakhola ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa lokho mnumzane na lawo hlezi eceleni kwakho phethe izifo ezithelelanayo emzimbeni wakhe kunjalo dade vayizise ithuku lakho uma lokho kunjalo kulungile kulungile nonke bekani izandla phezu komunye nomunye kholwani ngazo zonke izinhliziyo zenu ubaba nendodakazi ngakho kungani na bekani izandla zenu phezu komunye nomunye futhi likhole ngayo yonke inhliziyo yenu uJesu yaniphilisa ngiphosela inselelo kukholwa kwenu kuba nika ukholo inenekazi lihlezi emva kwayo ngqo lapho uphethe inkathazo yesisu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa inenekazi na leyo inkathazo yakho uma lokho kunjalo yima ngezinyawo zakho ukuze abantu bakwazi ukubona niyabo ubani abamthintayo khona lapho na lenisho ngiphephelaza nangomama wakhe hlezi eceleni kwakho lapho inesifo esithelelanwayo ezimbilini zakhe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa lokho nenekazi na sukuma futhi please
please
kolwane kuyenezela namuhla laphakade uzikhomba yena uqobo niyangikhole ukuthi ngingumprofeti wakhe noma ncekuna lokho kukhuba abantu ukuthi umprofeti abaqondi buka lapha uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na uphethwe kwethuka okukhulu ngokuxakile uyakhola ukuthi ngingakutshela ukuthi wabangelwe yini na waba nengozi yemoto kunjalo kunjalo ubufihlizwa yimoto futhi ulimaze iqolo lakho futhi kwangena ehlombe lakho kunjalo na sekuzosuka kuwe manje isikhathi sokuphila nje ebesikukajaza futhi kusizamazamiza kodwa uzoba kahle hamba khona ngayo yonke inhliziyo yakho uJesu Kristu uzokusindisa uma uzokholwa amen.
You believe?
Yakola na? Yakola ukuthi kaziphilise sifo samathambo na. Aw, beka ke nje uhamba uzokusindisa. Bangaka kholayo ngayo yonke inhliziyo yakho. Thanini, ngikhola ngeqiniso ngayo yonke inhliziyo yami uma ukholwa.
Uyakholwa ukuthi uyaselapha isifo sikashukela futhi yenza abantu basinde abanesifo sikashukela futhi abasindise na? Uyakukholwa na, qhubeka nje nokuhamba uthi, Nkosi, ngiyakubonga ngakho. Khola ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uzophiliswa.
Bangaki okholwayo khona lapho manje ngayo yonke inhliziyo yakho na? Ninga, niyabo, niyayaluza, niyakuphakamisa bangaki. Uzolitshela, bangaki okholwayo na? Phakamisa izala zakho nje uthi, ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami. Manje ngizolicela ukuba nenze into ethize, manje uJesu egcine izwi lakhe, futhi uyalikholwa lelo, futhi ukufakazisile kini, uJesu futhi wakusho lokhu, ukujuma kwakhe kokugcina ebandleni lakhe, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Manje bangaka okholwayo na? Wathi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda, niyasikhola leso sithembiso na? Khona ke bekani izandla zenu phezu komunye oseceleni kwakho. Umenga kuphilisi uzofa, usibekelwe yithunzi, kodwa uJesu Kristu uyakusindisa. Uyakukholwa na? Kulungile, beka isakho, qhubeka futhi ukholwe manje, futhi uzosinda. Woza nenekazi, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzayiphilisa leyo TB nesifo sikashukela, kusindise na? Chacha, kulungile, hamba, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi usinde. Ngikhuleka, ngiyakhulekelana na? Bekani izandla zenu phezu komunye nomunye, asikhuleka nje kanye kanye, woku muntu, bekani izandla zenu phezu komunye nomunye. Kuya ngokuba leyithi bekani izandla zenu phezu komunye nomunye futhi azikhuleke. Nkosi Jesu impela siqinisekile ukuthi uNkulunkulu uzikhombayela lokuqaba phakathi kwabantu bakhe izimilo zezibo zakhe njengonguyelezela namuhla naphakade bezibonakalisa bona uqobo. Wo Nkosi uNkulunkulu, wena owenza isithembiso sezwi, wena wathi lezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bawosinda. Laba bantu zevumile ukuthi bangabakhola wakhola kuJesu avukileyo zikhombayela uqobo manje ngesimilo zesimo sakhe zifanayo ayeyiso ngenkathi yelapha emhlabeni yenze imibhalo ibe yiqiniso ngokuvumekayo ukuthi nguyena izolo namuhla laphakade. Nkosi Jesu, nalamakhola lezandla zawo ziphezu komunye nomunye ebukhoneni baba uNkulunkulu bevukileyo, indodana kaNkulunkulu ekhonjiweyo eyenziwe inyama phakathi kwethu futhi uNkulunkulu usuke enyameni yamakholwa akhe. Ngiyela bonke omoya abangcolile konke ukugula nesifo ukuba kusuke kulaba bantu njengoba lamakholwa ebeke izandla zawo phezu komunye nomunye egameni likaJesu Kristu kwangathi kungaba njalo. Wonke lawo azokholwa ukuphiliswa kwenu manje, okukholwayo lokho khona manje, ebukhoneni obukhonjiwe bendodana kaNkulunkulu evukileyo, ukuthi niyakholwa ukuthi ninesicelo senu ninikwa sona, futhi nizogoba into efanayo, imali ngezinyawo zenu, futhi nithi ngiyakwemukela ngayo yonke inhliziyo yami. Sukumani, wonke umuntu ebukhoneni bukaJesu Kristu ozokhona, mtumizeni, niyeni utumo nenkazimulo, phakamisani izandla zenu nje futhi nimnike ukubonga, uNkulunkulu uzoqinisa zonke izithembiso azenza.